ngeke azangibukeleke umdali ungisekeleke ngeke azangibukeleke umdali ungisekeleke noma ngiphuma ngibheke inhlupho egijima emqaleni ngithandaze nangesiputukesi awuyeleli bastili angitholi masheleni kwenzakalani empeleni noma ngiphuma ngibhekephi twana lo mhlaba uyahlaba sabathi ngizama masheleni amanzi emhlani wedada kwenzakalani empeleni nakungibulawa yindlala kwenzakalani empeleni twana ngisabambi nenhlanhla ngeke azangibukeleke umdali ungisekeleke kumele ngiphumelele noma kanjana nengibukeleke ngeke ngikhululeke ngize nginqako kungifaneleke ngeke ngiphumuleke ngiyangicela bafwethani ngisukumele noma ngiphuma ngibheke inhlupho egijima emqaleni ngithandaze nangesiputukesi awuyeleli bastili angitholi masheleni kwenzakalani empeleni noma ngiphuma ngibhekephi twana lo mhlaba uyahlaba sabathi ngizama masheleni amanzi emhlani wedada kwenzakalani empeleni nakungibulawa yindlala kwenzakalani empeleni twana ngisabambi nenhlanhla noma ngiphuma ngibheke umdali ungisekeleke inhlupho egijima emqaleni noma kanjana nengibukeleke ngithandaze nangesiputukesi ngize nginqako kungifaneleke bastili angitholi masheleni kwenzakalani empeleni noma ngiphuma ngibhekephi twana lo mhlaba uyahlaba sabathi ngizama masheleni amanzi emhlani wedada kwenzakalani empeleni nakungibulawa yindlala kwenzakalani empeleni twana ngisabambi nenhlanhla noma ngiphuma ngibhekephi twana lo mhlaba uyahlaba sabathi ngizama masheleni amanzi emhlani wedada kwenzakalani empeleni nakungibulawa yindlala kwenzakalani empeleni twana ngisabambi